Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alkamsare noga e jiddi lewru novembre hitan 2025 sakrabu ngondum hedade heju amen dile lendi e mangal mudum kajjon on fum min calmino am san dur maka yimbel hewbe wondi nangude lelede amen dile nyaloma hande o hono fu neddo watta farento iwde e bubongol ngorom bedrade fam seda e journal amen gal tewtugol essence o kalaati golle yimbel hewbe lelede amen dile wakati di chakiti di haya fofugol hendu essence o kanyon ka holtama wiide kutteje ana way yottinde dum nedo challal bingel adama non holitiri wiide doctor M ngorab edral fam ser e le journal amengal secrétaire don sembe kabaruji dum jogonam kiki hande bisimna modon be hedade dum ila puddode lewru novembre do durma yimbe le hewbe wondi nangude le leedi amende suka fa yeto nayabe kany em heeda serali hem feele wi andan be kabaruji bilide cellal dum do yokaya an holita wiide bubongol naati le leedi amende do yo sabe bubongol dunum holitire wiide kanko docteur Karim Zerbo o docteur le sur docteur ore yuwaru wam o hollat wonko o hollata men bangal dati mawdo jokkede nyalomo hande o fayim kebe rentare yude e majjuma ba moy kebe kejada men gondole on do nokku landondire e makko kede Ousmane
ces derniers temps même
le wattu chakitidi himbe hewbe garobe sawrede hewbe mubben atawa nyaw durma goni e mubben afaman tan yudum sabe ubo gonno nena fa himbe deno e o nyaw won taguji e kani tabade ono bonnugol kadde teddude sukabe yude ille keccoy fa yaade dubi joy himbe nayebe kanya himbe e nyawuji buuce goni e mubben hono be tukku woni e mubben nena be himbe an kani haybede fa gas ndene e cholaji pati di nyawuji nanga dum ben ana hani himbe deno koy en fa gas e ubo
wala fresher
gouvernora gawoji ene yimbe ngarobe ko me golleji mu en warta naarade bangal tewtugol jam kan huntondirde jamande le on do nokku le region o do wadi yeso kana ko be nokku o fa yetto yimbe le fube golleji mu en naawri bangal faaba muya e yimbe be golleji mu en naawri bangal bala societe civile ha yimbe jinaabe le on do nokku kan en ka yetti san on do golle ma be kolliti wiide e be andi darde mudum san bangal huntondirde yimbe le on do leedi chatto holtama wiide himbe hewbe malinkobe joodibe le on do nokku ka fu nokku mo noddirta lak chat kan won le mudum non holitiri wiide fedde malinkobe joodibe le ni do leedi lamido de do fedde le nyaloma hande o do ni Musa Cisse holiti wiide tem ujinaji honorobe le ujinaji malinkobe joodibe le on do nokku kan en ka golleji mu en ko heewi mudum fu awgal fayeto mu inde kulantireji di waawi yeewude kan e janguji yogaji nayori bangal mudum wi tawede cidallaji di yimbe ben do yimbe wondi fewde mudum no nyaloma hande o ka fu be ngada ko woni e bawde mabbe yalla bi keba daranade sadda wo mabbe wonko o haltani draman mayga nelaw amem yadle on do nokku kede Ousmane Nyali Bouli
si on prend la ville de Djamena
sinaba mi ngalure Djamenaande ujinaji malinkobe ngoni leymon wom wombe hedde wendu lak chad awtobe ujinaji mubben tawetele onnoku le Djamena won gollobe golle mo ingol barmaji e aluminium e nandore mun won gollobe golle jande le golle mawgol malinkobe ingenieur ana kewi njodibe don wadobe golle mun le on je ngaji du malinkobe ana kewi sinya jabbe le bitati ko hani aba man kartal séjour ay won ko min jogi tidallaji mun do kartal séjour tiad kana tay won e golle nen joni neddo mo wala golle gollono hore mudon tan na du goddun baba tay no sare ma wiri fa keba tal kurundu
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
tewtugol essence o ka windike a tabiyaji bibel himbel hewbe le leedi amende le nyaloma hande o haa holtama wiide fufugol hendu essence o ne ana wa yottinde kutteji kewde cellal bingel adam le hakkune majji ana hore nawore fa yetto ko neddo gilete non holitiri wiide kanko docteur Aboubakar Klemeke Dambele wonko o sifonto em do kabaruji di kede ko mi e makko mi landondiri do majjum do fetan Ousmane Nyali Bouli
non jaati tawgol boygol ana wawi wadde kutteji bangal buuce sina hebi ñew buuce eden wawi torude bernde minen dogotoren ko min kultata jamaare nde gonga wattu o no wori ni himbe hewbe boyata bang station ngaji ko min dartata e buyta tawede bangi essence sini awala sella fabama essence le station ngaji di kura kinema e masque pati pofa henduji essence so wana dun so boyi en wawi latade ñew goddugol na becce
sakirabe do mi kaddete kabaruji amen de kikide hande min jooti om sanne hedade men fanje fe nokku do seeda mayre mayga wara mo yuttinde on dido kabaruji fu e français corne en ki region
Kuraruz anafabo yimbe tampube le nokkuje haboji to ngoni e kanyanuguji bondi Kuraruz ana leeledi meden di ko buri dubi temdere e chapande jeegon ana darani hore mudum wala e dow laamu wala du e dow nasson zini e le nokkuje meden de Kuraruz golla mudum be fu yobbe bileni mali goldirobe ngama Allah e be pabondira du e dow faba muya bingu adamaako e le wattuji di fuf